Numeri 23 verse 1. UBhilamu wathi kuBalaki, ngakhele lapha ama-altara esikhombisa, ungilungise lapha izinkunzi ezisikhombisa nezinqama ezisikhombisa. Verse 2. UBalaki wenza ke njengalokho uBhilamu ekhulumile. OBalaki noBhilamu banikela kulelo nalelo altara inkunzi nenqama. Verse 3. UBhilamu wathi kuBalaki, yima ngasemnikelweni wakho wokushiswa, mina ngihambe, mhlawumbe ngoJehova angafika kungihlangabeza, konke angitshengise khona ngiyakutshela, waya edulini elingenalutho. Verse 4. UNkulunkulu wahlangana noBhilamu, yena wathi kuye, sengilungisile ama-altara esikhombisa nganikela ngenkunzi nangenqaba kuleyo nalelo altare. Verse 5. UJehova wafaka izwi emlonyeni kaBhilamu wathi, buyela kuBalaki ukhulume kanje. Verse 6. Wayesebuyela kuye bheka, wayengasemnikelweni wokushiswa yena nazo zonke izikhulu zikaMowabi. Verse 7. Wayesethatha isisho sakhe wathi, e-Aramu Balaki ungilandile inkosi yakaMowabi ezitabeni zasempumalanga, woza ungiqalekisele uJakobe, woza umdlelezele u-Israyeli. Verse 8. Ngiyamqalekisa kanjani ongaqalekiswanga nguNkulunkulu na? Ngingamdlelesela ongadleliselwanga nguNkulunkulu na? Verse 9. Ngokuba ngisesesiqongweni samadwala ngiyambona, ngisemadulini ngiyambuka bheka, kungabantu abahlala bodwa, abangayukubalwa phakathi kwezizwe. Verse 10. Kubani ongabala uthuli likaJakobe, abale okwesile kwa-Israyeli na? Mangifa ukufa kolungileyo, nokuphela kwami makube njengokwakhe. Verse 11. UBalaki wathumela uBhilamu wathi, wenzeni kimi na? Ngakuthatha ukuba uqalekise izitha zambheka, uzibusisile nokuzibusisa. Verse 12. Waphendula wathi, angiyukuqaphela ukukhuluma lokhu uNkulunkulu akufakile emlonyeni wami na? Verse 13. UBhalaki wayesethi kuye, ake uze nami siye kwenye indawo lapho ungababona khona, uyakubona ingxenye yabo kuphela, ungaboni bonke, ungiqalekisele bona uselapho. Verse 14. Wamisa insimini yaseSofimu esiqongweni sasePhisiga, wakha ama-altara esikhombisa, wanikela ngenkunzi nangenqaba kuleyo nalelo altare. Verse 15. Wathi kuBalaki, yima lapha ngasemnikelweni wakho wokushiswa, mina ngilinde laphaya. Verse 16. UJehova wayesehlangana noBhilamu, wafaka izwi emlonyeni wakhe wathi, buyela kuBalaki ukhulume kanje. Verse 17. Wayesefika kuye bheka, wayemi ngasemnikelweni wakhe wokushiswa, izikhulu zikaMowabi zinaye. UBalaki wathi kuye, uJehova ukhulume ngokuthini na? Verse 18. Wayesethatha isisho sakhe wathi, vuka Balaki uzwe, ngilalele wena ndodana kaSipori. Verse 19. UNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nandodana yomuntu ukuba azisole, ushilo angayukwenza na? Ukhulumile angayukuphelelisa na? Verse 20. Bheka, ngiyalile ukubusisa, yena ubusisile anginakubuyisa. Verse 21. Akabonanga ingozi kuJakobe, akabukanga nankathazo kwa-Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakhe unaye, nesinanelo senkosi siphakathi kwabo. Verse 22. UNkulunkulu wabakhipha eGibhithe unjengezimpondo zenyathi kubo. Verse 23. Ayikho umlingo engamelana noJakobe, akukho kubhula ongamelana no-Israyeli. Manje sekuyashiwo ngoJakobe nango-Israyeli ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Verse 24. Bheka, abantu bavuka njengangonyamakazi nanjengengonyama, baziphakamisa, abayakulala phansi bengakayidli impango, baphuze igazi lababuleweyo. Verse 25. UBalaki wayesethi kuBhilamu, ungabaqalekisi nakubaqalekisa, futhi ungababusisi nokubabusisa. Verse 26. Kepha uBhilamu waphendula wathi kuBalaki, angikutshelanga yini ukuthi konke uNkulunkulu akukhulumayo ngiyakukwenza na? Verse 27. Wathi uBalaki kuBhilamu, ake uze ngikuyise kwenye indawo, mhlawumbe kungaba kuhle emehlweni kaNkulunkulu kuba ungiqalekisele bona uselapho. Verse 28. UBalaki wamisa uBhilamu esiqongweni sasePeyori elibheke ngenzansi ngasehlane. Verse 29. UBhilamu wayesethi kuBalaki, ngakhe lapha malthala isikhombisa ungilungisele izinkunzi ezisikhombisa nezinqama ezisikhombisa. Verse 30, ubala kwenza-ke njengalokho eshilo uBiliyamu, wanikela ngenkunzi nangenqama kuleyo nalelo althare.